Yeah. Yo. Huni ustadi maridadi kwenye viti, kiti kadi mifisadi kimesabu niko fit. Kiti kama kwenye, hapa ndiyo penye, kunguhuru kama mwewe lilokoto kwenye mwembe. So, uza embe kama gave lanzi chesko za kufanya ushindwe kuwa askari. Kama depo pole ya kila laheri ya pole. Moja nkushika tama nyingine nyoshua kidole. So, kikikatika ni wezi kusikitika, mjumbe huwa awawi asa message isipofika kileleni ecstasy. Zaidi ya mvuto kupa pumzi ya uhai kama unapuliza puto. Asubuhi ya Jumapili Magdalena Yesu Kristo hip hop eka hazina. Benazia buto wanataka kuniua najificha kwenye bustani ya sezo air sare sare sita mchagua nani. Man United no already Griffin is funny you keep aiming but y'all still missing. Listen, stop and look and envision. Without eyes it ain't blind to see I'm on a mission. Nary, you can't fuck with me in any position. Hardly, and blessed above no one, no lifted. I'm gifted to be the president. Wrath for the future, persistent go you legends. I'm past what you used to, so get used to me like your personal body odor. Nyema pepe toka kale inacheza malidoda. Simuitaji yagwa wala AY kufuka boda. Nishafanya mala mbili piki piki boda boda. Wordplay kukata kiwe mashabiki kama soda. Ngoje, let me pose play and yone kauta toa hoja. Swaga bov yani kama mchunga ngombe. Napo yumba kama doido. Tasema niko bombe kwenye bling dio hivyo. Nasta ili kombe we pamba paka uwazime. Au kaka umuombe nite interchick. Nakula kuku kila siku wanaotaka malumbano. Minisha staafu bifu wasichana watunda ya mchana. Na ya chuma usiku so daily tunafuatana. Kama elomeno pinky you I'm a Sam. The prodigal son of Dar es Salaam. Na usibisha kimistari mnabaki ya mnaham. So 50 men or G-Unit won't be enough. I suggest you do it just like Harlem and double up before the impact. It's gon' cause you any trouble, see you on this track. I ain't digging the crates, just shovel like snow on the sidewalk. Slow how my sidewalk, fast like my sidewalk. Heart beating like Saisto, falling out of control. Yeah, the loose cannon picture that with 5D capture. Who's I know, beholding the beauty with the iris and retina. See the shorty is the bomb like pull up selector, select one. Language, yeah, uno lingus. Kiswahili luga yetu toka shule ya msingi. Kama langa, mimi naweza mfundisha dingi. Kurap ni mazoea kabinti wa mito mingi. Yohana mbatizaji kwa Yesu kina kirefu mansuli. Fake MCs na wapa kichefu chefu wapinzani. Na welemea kwenye mzani. Kiustadi mikama towa cheki na kula gizani. So uni ustadi maridadi kwenye biti. Nipe maxi kwenye traki ya unanweka kujilipi.
Swagger ball, stack your sherry, represent. Swagger ball, stack your sherry, represent.